I'm back again, cheki wanajigamba, wanajifoji kwa pamba, wanajifanya machino ili twende sambamba, ulichotega mabomu ili kuturipua, recent, juhudi zao tulishazi jua, wananikongea simu, wengine wananibip, wanahitaji nwe nao ili kesho wajisifu, wanatuite toto mama tukibisho na this, no way, it's horrible, Benjamin's baby, but my side is poor too, peace and rap, ama zangu,
hata stories pandi nao, wanajona machino, pigishia pamba zao, now, wakijitus tunachapa nao, wanaofata nyao zangu na koma nao. Yes, ole wao kiama changu ama chawili ni honyo na wafunge yo midomo yao. Ama zangu ama zao ndio, aiweze kandi ile miwa shibe wao. Oh oh, hiyo ni soni pe miwa pe wao, jikokuwa po kitambo ni yo check dada zao.
Ama zao, wakibana watachia, wakiziba wakitenga mete kuwa sema nao.
Ama zangu ama zao, chama changu ama chao.
Ama zangu ama zao, wakibana watachia,
moyo umesema safu kana dharani basi top mbavo kakwele sema simi kosu hawezi kutupenda wote na kueleza tu na bado chako zaidi siti tunasonga tu kwa maana nishandiko so lazima hitimie mashita kinyamo napate na kubidi tutulie naishi kama mula ila shadow one kila siku yendayo kwa Mungu situpo vitani mangapi yamejiri bado tumesimama imara watu wa focus dele zinyake zetu taswira wengi amjui na amwezi kuwa kama sisi toka tabia mwenendo paka jisnamo
ngojea East Coast aminia gawo mengi amangeo lakini wezo ya mbua weka kuta sali zote tunapita then so hardcore kumesho paka twister anzisha tonena nanabisha ili tudili nao tu wapoteze kabisa first to first tonelini ni nani na you be fake
ama zao wakibana watachia wakiziba wakitenga wete kuwa sema nao
ama zao ama zao chama changu ama chao
ama zao wakibana watachia
Amazangu, hezeki ni chama chao ama changu Iwe mtaani maskani, home up a button Amiri jeshi mkusa sana itangaza vita So ile kuya tatu balini ya kivietinami ya ni mtaa kwa mtaa Mmoja mmoja na wakamateni hapu na zana Tata penyo na ita police 9-1-1-1 Nasi vyo jua umekwisha, watoto mama Siku hizi mnachonga sana Nyimba moja wani na jona memoriza kazi Kirogo mtisifamu na jona kina pididi Mnaanza kuleta poses, tale nyingi madem kibao na kujirusha Mwambirika mshikiki mitani ni baratu Shure mnaikimbia kuna pene kwa nguvu ya ganja Waguma kufikiri ya kuna pesi kwa kusahau ya sasa tuende kazi Mstari kwa mstari, lyrics kwa lyrics Case to case, kwenye mabano weka desh kisha face to face Tone UPMC wa kweli na ni UP fake Kumba bujinga sumu, mkasa
Ama zao, wakibana watachia Wakitiba wakitenga
wete kwa sema nao Ama zangu, ama zao, chama changu, ama chao
Ama zao, wakibana watachia Wakitiba wakitenga wete kwa sema nao
You know ama zangu, ama zao, chama changu, ama chao
Yeah, toka upanga ndani obongo Nairobi at Kampala tunasema nao How siyo? MD, Uncle Deno Kali, ama zangu ama zao Chama changu ama chao Kibongo bongo mina koma nao East Coast baby Yup